Jesus Records.
Safari, safari ya wewe na mi Mbali ni mbali, umetoka mami Toka zulful hali, ukaganda na nami Sasa twari na asali, unaondoka mami Hakuna mfano we, moyo utazizima Ukinyaje mwenyewe Happy Pintale, how sin ya che Oh baby,
how you die for me
Oh baby,
how I die for you
Oh baby,
will you die for me
Oh baby,
how I die for you
Mi, ya unguza moro wangu Ichomi mwili fichomi Na kueleza bayana Moyo umeufunga sana Tonde naoza chunga bwana Meli ya zama waona Hakuna mfano we Moyo utazizima Ukinyaje mwenyewe Jibu kuntalewa Fungwa tajela Happy Pintale au sinyache Oh baby
Will you die for me?
Oh baby
How I die for you?
Oh baby
Will you die for me?
Oh baby